have a friend mwenye aliniambia kwamba kama si drugs sahii hangekuwa ni exist. There's a period this guy was so fucking depressed, alafu hizo family issues, then ali he had to swipe on to drugs ndio like he specifically told me kwamba kama si drugs sahii facing mimi singekuwa ni exist. Do you feel kwamba somewhere ni vile watu wameka ime idea kwamba drugs ni vitu mbaya, lakini do you think kwamba somewhere drugs zimekuja zikasaidia our youth?
For me personally, mimi nafikiria chenye cha kusema personally, nimesema sana. See, mimi naona like huyu alikuwa na depression. Alikuwa anataka kitu like ya kumshikilia like how do I put this is kind of offensive? Like a stronghold, unaona? Like alikosa comfort kwa kila kitu. Akaona drugs.
Yep.